yeah, yeah.
That boy.
Abandon my bit.
Bino sibya gerangero. Sibya kunyumya mbozi. Mukwano simpa kazino. My heart is so lousy. I don't know what to do. You're not being cozy. It's not enough for you. Mtima gomuru unji kunsise sise. Kati I'm into you. Kati mkwata nyweza mtima undaya. Mukwano kunyumolina. Akula vidira tenga tarifinda. Mkati mkwako tenyingi temunda. Mtima kukute nzichuki teriona. Kwa kochi siri na nsonga Yolina na balala wabiri na eo sinsonga Na yumti munda Yagala mti munda Umti munda Nasima mti munda Umti munda Yagala mti munda Umti munda Nasima mti munda Everybody's waiting to see me and you wedding. Yeah, I promise to stay after all this is loving. Yeah, over the world, naringa siri na te wandeke. Yeah, awanga tuwaza de siri na chintuma sabangu yongeze. I know your wrongs and rights, I learned all your mistakes. Yeah, sabatu wede fembi paka ukade mkuhike. I don't know what to do. You're not being cozy. It's not enough for you. Magomuru unji kunsise sise Kati I'm into you Obadewa muwavu Naringa siri na te wendekea Yeah, yeah Awana tuwazate siri na chentuma Sawa mkwe yongeze Tewo mbuza Njinkwa kala kochi siri na nsonga Yolina Na walala wabiri na eo sinsonga Na yu mtima mda Yagala mtima mda